Ngithandazela bonke wonke umuntu ophilayo lapha kulomhlaba ogcwele usizi nenkohlakalo simakade kusibuyisa unembeza nothando ebantwini. Oh Jehova, ngithandazela laba bomama abashaywa amadoda abo, laba bomama abagcwele ezibhedlela ngoba bashaywa amadoda abo. Abanye Nkosi yami ngikhuluma nje abanazandla, abanye babo Nkosi yami abanazinyawo, abanye abakwazi ngisho nokuhamba ngenxa yokulinyazwa amadoda abo. Namhlanje amadoda abo aphenduke izitha kubo. Oh Jehova, ngiyathandaza, ngithandazela nalabo bomama abashaywa izingane zabo, laba abalala ema next door ngenxa yezingane zabo, abomama abazisolayo ukuthi bazaleleni abantwana ngoba namhlanje lezi zingane ziyabagijimisa, zibagijimisa ngezibhamu. Abanye babo basezibhedlela nje ngenxa yokulinyazwa izingane zabo, abanye bathelwe ngamanzi abilayo, abanye bashiselwe ezindlini zabo, abanye bashiswe ngopetrol ne-acid, abanye bathelwe ngoparafini, abanye namhlanje sihamba phezu kwamathuna abo. Oh Jehova, babulawa izingane zabo. Oh Baba, ngithandazela nalaba bomama abazisolayo ukuthi bashadeleni, laba abahlala bathukwa omamazala ngoba bangatholi abantwana, ngisho labo mama abakhala imini nobusuku ngoba babizwa ngezinyumba. Jehova, oh nangulo mama naye uyathandaza Jesu uthi Nkosi yami ngiphe ingane ibe yinye ngoba kuza ulwimi olunezithuko ezizwisa ubuhlungu komamazala babo. Oh Jehova Nkosi, ngiyathandaza, ngithandazela nalaba bobaba abashaywa amakhosikazi abo, laba abagcwele ezibhedlela ngenxa yamakhosikazi abo. Baba nabo ngiyabasondeza kuwe mnini mandla onke. Oh simakade Baba, ngisaqhubeka ngisathandaza Nkosi, ngithandazela ibandla lakho Nkosi, ngiyathandaza Baba ngoba namhlanje izinto ezenzeka ebandleni lakho ziyothusa, izinto ezithusayo Nkosi, ezizwisa amahloni. Ebandleni lakho namhlanje kugcwele inkohlakalo, kugcwele inzondo, kugcwele umona nobuthakathi. Oh Jehova, abanye abafundisi namhlanje babulalana bodwa babanga izikhundla, abanye bathathelana abafazi, abanye bayahlwengula. Jehova, vikela abantwana bakho, vikela abantwana bakho kulezi zilingo zalomhlaba, bangaduki endleleni yakho engcwele, basingathe Nkosi ngomlilo kamoya. Oh Jehova, Jehova, ngithandazela nezingane, ngithandazela lezi zingane Nkosi yami ezihlwengulwa obaba bazo, omakhelwane, othishela bazo, omalume bazo. Oh Jehova, Jehova, namhlanje ungewabale ngisho namathuna alezi zingane ezibulewe obaba bazo, lezi zingane eziphonselwa emahlathini, yizingane lezi ezinye ezifakwa emigqonyeni yezibi. salivas. Oh gosh, Jehovah, ngithandazela nalezi zingane eziye zadlwengulwa Nkosi, zathola igciwane lengculazi. Jehova, ezinye zazo namhlanje zikhulelwe, zikhuleliswe obaba bazo. Nkosi, qeda inkohlakalo kobaba bazo, qeda inkohlakalo, qeda usizi olungaka, ubuyise uthando, ubuyise uthando babathande Nkosi. Hallelujah. Oh Nkosi, ngithandazela nalabo bonke abaswela umsebenzi kulamalanga, abantwana babo baswela ukudla, abantwana babo baswela imali yokubayisa esikolweni. Jehova, baswela izinto ezingamajabulisa, baswela ngisho le TV yombala o black and white, abafani nabantwana basema next door. Oh Jehova, kwangathi lapho abazovukela khona namhlanje bayongongoza, bangabavulela ngezinhliziyo ezimhlophe, bazizwe izikhalo zabo bese babapha umsebenzi. Oh mfowethu, wena ocabanga ukuzibulala ngalo mzuzu, yima kancane, yima kancane mfowethu, yima kancane, ngoba mhlawumbe izibusiso zisemnyango ungazibulali. Hey, hlisa leyo ntambo ungasilengisi, phansi leso sibhamo ungazidubuli, citha lowo shefu ungawuphusi. Jehova, ngiyabathandazela. Oh mfowethu, uthi uma uzibulala wena lezo zingane zizosala nobani? Uthi iy'ngane zakho zenze njani na? Oh, ungazibulali hle, ungazibulali Jehova. Ngibabeka kuwe bonke laba bantu, nini mandla onke ngibabeka ezandleni zakho. Basule izinyembezi, ubapholise amanxeba lapho ngafikanga khona. Nkosi, sengoshiya wena baba.